rwa gukiza icyaha se hari ubwo jya wihere rukamubwira ibyawe ese ujya wizera ko mu bwami bw'Imana uzwi ibaze ongera wibaze neza urebe yuko ibyuko nabitaza bipfabusa ibaze ongera wibaze neza usuzume urebe ko Yesu akuzi ongera wibaze neza urebe yuko ibyuko nabitaza bipfabusa ibaze ongera wibaze neza usuzume urebe ko Yesu akuzi Oh,